Baby, you amazing. Like a body sex, you know, if it is size. Go down low, look into my eyes. I turn an hour from my love, will criticize. Don't play with my woman. See why they come watch a new man. I don't trust any human. Habari zetu nazo za kwao hatuna. Taarifa zetu hawapati. Vibarazani kwa wasukuma chapati. Wazenu mamwetu safi. Ex-kambali sijaribu mikakati. Habari zetu hawapati. Barazani kwa wasukuma chapati. Mbola mamwetu safi. Tupukila sehemu zamta mpata wapi. Aye, aye. Mi wake aye. Mambo ya kujichua. Atutafuti mchawi tumesha mjua. Habari zetu awafati. Vibarazani kwa wasukuma chapati. Mwazenu mambo ya tusafi. Ex-kambali sijaribu mikakati. Habari zetu awafati. Barazani kwa wasukuma chapati. Mwazenu mambo ya tusafi. Tupegila sehemu samta mpata wapi. Aye, aye. Miwake aye.